penzi lako hatari, nilo nitowa gambali, chamo zaidi asali, asali. Mwanzo nilikuwa na hali, akia Mungu likuwa silali, ukaniponya daktari, daktari. Ukinikusa, mwili wanisisimuka, unanipeleka mbali, far away. Nikikushika, hivyo vimacho nalegeza, ninakupeleka mbali, far away. Cause you are one in a million, million baby, one in a million, million baby, one in a million. Mzuri zaidi ya angel, no mana daily ni kombion, ni kombion baby, daily ni kombion, kombion baby, daily ni kombion. Mkupo kita kacho, mina pindo ukisinzia,
la la, oh baby la la,
ukirara ukisinzia,
ifwani mwangu,
mina pindo ukisinzia,
la la, oh baby la la,
ukirara ukisinzia. Nitakulinda, my baby nitakutunza, kama mboni ya macho, 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 macho. So baby give me your hand, oh, let me take you away, oh, let me give you this kind of love, oh, 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 oh. Oh baby give me your hand, cause you are one in a million, million baby, one in a million, million baby, one in a million. Mzuri zaidi ya angel, no mana daily ni kombion, ni kombion baby, daily ni kombion, kombion baby, daily ni kombion. Mkupo kita kacho, mina pindo kisinzia,
la la.